danantasa nemkusabe kwano owagana nempulire sungu swango montasa kakuyolo nakata vivyove kuno wambadalo numiro butanzi tosana kuwera kwe nakolanga bwakunyiga sokontasa olwatoli mpobe juzi bambadde kulire tibalowo mozala abana mulwamulasa dde abazikira gye batambulira ng'obwato atumusome w'ebirango mu maziika ge natumala amanyi muyisuka naddugala ekyaddakawo n'abutuko kabala naawe bakebera olwadde oli mu taso taso n'emmese enjawulo mpawo kuba efuuyirira egaya neyanziza nakalembe weebale ewa mbadala ntasa nakalembe sikyolira nakalembe namusanga kusitera mu supermarket tebero lyawo lw'obulungi bw'enviiri zanva ku mutwe ng'akangiddwengo ninanneekango kamala nampaana wayimba nnyo piisi n'ayongerako nti wayamba maama ng'azimba enju ekatale omugwotonaggalirwa yazimba nga talina pulaani lw'omutima gw'omulungi n'owa oda n'ateebwa mmange wayamba ne sisita wange ku siraawu n'ajjaafunayo basale noonya kye ndikuwa siraba nasanzani wali onajanguidde nnyo kamala ne mubuuza oli bikiti siri mufu waliwo ebyangwako olitegeera awo ne musaba n'akanamba ekyaddako ku whatsapp yo ne neesunga nga bwefunye edduuda kota mugalu mwono alikuwa kinibuza ila kutaka nipepeye moyo wangu liniuma yote alinitendea yambadalanga naye nzisimanya mponya awali firimu wenzinya abadde atagala olabe nakalembe nakalembe fira musinzako nyimba nga neesiba ku nakalembe nga nanyonyogera nakalembe appointment si zonna zetwakola eyandisappointinga katono mpangisa batucu nakuyo okunyibanyiba ne musindikira meseji nti nooba oli kalumba ekigwe yagala bakusiiga esirimu fe nga weetakula ngaakabwa kabbi o lwasoma meseji ekolima awo nankubira essimu uza nkusange waddaali nemugana essanyu ne mugamba nsanga ku woteeri emu esijja bawa mugambye nensasula n'akasenge emidaabiri nenyimirira ku geeti nindirire kkula genda okulaba byemu ddaano liyunga ejyetemya konze bajjajjamu ebaleka neeyozeeko ennaku atuyingira ruumu ntumyawo ebyokulya obukebera sirimba nabwofunya ndeetera tumala okulya emiceere tubakidde ebyokunywa tubigwako ekiyifuyifu omutamiifu ku lungereza nakalembe yali anywa mu ginesi z'omwenge gwa nema gwamukwata atandika okweyasa nsonyi okutawanye nnyo ali musajja mulungi nyeera naali agadde tubeere wamu naye nnina ekizibu kyemmanyi tosobola kukigumiikiriza walunalwalamu saagala nkusanyeewo nalinnya mu kaveera ekyanviirako okukutawanya nnyo walundi ku ddagala ogamba nkulimba waluwaziiza okwenywera eddaawa natunuulira nakalemba amaziga ne gampitamu nasituka nampahaga neebambi n'akaaba neewuunya ekisa kya nakalembe yamponya okufa bamekeeyo abayinza so choke it at in a linya kumbiso. Nakale Rwanda kebarua, kale vetuka, always in the buva kundia, maso kindisa. Kugambia nevenda vati vati, banga faza ndika. Eviana vinyiri liensu suwana, lady asava nada. Kubira avali yomulando ya usungu yomureke. Katuna ya vaga nyediru, yezina avaloru manye. Sendi ya yomulanga kwa saba sati, genda weke bezo manye.
www.mp3ugandanmusic.com